veddinodirten APDF yo fedde faabo tonde roobele leliidi malindi kanko lamir ndeedo walde mum noddirta madame Jawara Bintou Koulibaly o wirobele be an jogi tiid alaaji mawdi ko nayri bangal hebude kaytaaji
les femmes aussi ne comprennent pas
roobele be kany andu faamata dum ko yi so wana ni tiid alla yottibe min jida do e roobe ko heewe mu en fu worbe mu en jogi talki mu en fay so wam ko pigo woto be kasindine mudum hebugol mudum newata ko e be kani kambe du tawede e be jogi talki jipnirdi suka mabbe do woni ko mbeta wolo seben na du talkuru de galmabe hebude copie wolo seben nadu talkuru deugal yuletu worbe yogabe wona ko nimi fi buri fuso debbo o cerango tewte
quand la femme dit qu'elle veut un divorce
hebude dido kaytaaji ne wona ko tidi non kanko no dirte Abidine Karambe gollo suudu meri commune nayobo do pomoko do hollitiri wite o wiso dereji meri bami fa cinninama yo gorko hani jogade
ala disposition di
ele sariaji deugal ana holita le lede amendi wiide gorko kany woni hore galle dum sabi so kanko hani resude hune fuko woni talki ele deugal rawbe kany endu yo hakke mu ende wam e rawbe kolitobe kany en kanu labir wiide goramu em salike hokkude dum kopi ido talki sumi andi dum mi noddam war mabbe mi kaltida mu en
e on discute
ko nayri bangal jogat dido kaytaaji roobel be hakkilaaji mudan pecci ka ko heewi be do roobel kollitiwir gorko hani halfinede kaytaaji di non be do roobel wonbe nokku noddirte kay kajolo kany fanjotuda tominya kollitiri wiide
kay yaano netti
kay do kam mi waawa resude feyi talki sabe mi meden jogi sukaabe bonnoobe be mbaawi sekude di talkuru deugal kay juude gorko ni muddi sabe rewbe wakkati so bilama e jaba hunde fu kajolo do e hakkile amen minen ka worbe an halfinede dido talki wana kamar mena marawbe hor mi bawa resude di ko hune fu e kaltidal kan e kawral ni bidi e be bawe resude din ga e be kaltana men hoto be ndesata dum sabe rewbe ko heewi mu en fu ana heewi e bar
ko
wadi so worbel be kanyen jogoto dido kaytaaji yogabe min kawrito do bomoko do kali ko lati sabab mudum
ni e hore resata talki ga min haltana jom sudu an o hoto ndesam min dum hokkude debbo talkuru deugal ana lata sababu o immo nyende wotere tam o nara ya terang mi fu mi potum bangal haybude dido talki kaso sala ka hokkede rewbe e be jaba wadirde dum hunde fu
wala fu sariyawol kollito wolle leedi malindi wiide gorko kany hani jogade kaytaaji di non kanko noddirde Mohamadou Dianka andado kabaru sariyo hollitiri wiide
c'est plutôt une question
ele ne suji amen ni min jeta dum so wana dum sariya fu wala to kollito wodum homo fu e ba mondirbe ana wawi resude dido talki sabi goto ma e fu ana wawi huntirde dum haajeji mu en hono windade amu yegude usuluji kany ko nande mudum fina tawa amen ni holti wede talki etat civil gorko haani resude dum sabi kanko woni hore galle
chef de famille
mi titide wide dido kaytaaji habugol dewgal mi cuudi meri di dokkata dum le commune ngaji di fufu